This is DJ Vic Nick. It's time for the takeover. DJ Leno. Kijana Legendary Hatari.
Kuria dana unauliza kautezana kaona penda kunyonga sana na upenda giwa sichana ati we ni kichwa mbaya na ati leo nitaka dawa unapenda mama sana na upenda giwa sichana
hainishtui lakini nimeshtuka we ni mwanaume umewekwa umefugwa haunishtui na yo gari ya dadi haunishtui na yo pesa ya mami toka hapa toka nani Unaturingia vile umeomoka juli toka kayole squeeze unaishu moja how to stupid to fall up
na koshia dem ya komendo mop stick i cosi pia nyim nani copy julozi kiisha mindio choki na wendio chali ama weni kadem chunga dem ya kominda kapeng abiro twadi mindio matek mpek mpek ndo simoge mate check check na sikule kake Kuria dana Unaulizo kautezana Kaona penda kunyonga sana Na upenda giwa sichana Ati weni kichwa mbaya Na ati leo ntaka dawa Unapendo mama sana Na upenda giwa sichana
Minajua ati we unanijua Kani trust unajua niko hiwa Yemo lemo dama naocha majua Na kulai walai na ninajua unajua Mapema
Mapema mudo mindo kemona jo
Si bazo mindo bazenga ya
Unajua hii mta mindo kusema jo
Wacha machocha unatachisha ya
Mini Christian ka Ronaldo si chezi vimesi
Kama gavana obado uruki kesina Unaruka kipetero kiesu
Nakata history kana kata na kisu jumi Upenda magoshodo na blend konyagi na kavodo
Kemodo kena nire kemodo Zina nice kama devo agadondo
Kami ni Samson, nye ni Delilah
Mami kunasa kama Raila
Icho nyanya zimeret, macho kam China
Kona kina minor, na mademo fina
Mapema, mapema very fast Minajua, tiwe unanijua Kani trust, unajua ni kushua Kimola, chama moja, majua na kulai Walai, na nikajua, unajua Mapema, mapema very fast Mapema, mapema very fast Mapema, mapema very fast Mapema
Now hear this.
DJ Leno. Kijana Legendary Hatari.
Tukonechi kama antena Nitakupa penzi la kisela Nitakupa penzi la kisela Sura shepuwe mzuri Nakupa mbia sosufuri Nata nata Mina kufata fata Unavyo ringisha ringisha mama Basi biringa biringa mama
Basi desi baby Pole pole slowly Pika deki
Wendy, Wendy na we boli Wendy na we Wendy sir, da go my team. Let me talk for you, talk for you, talk for you. The lens in a book, okay. Let me talk for you, talk for you, talk for you. The lens, what's my sir, da go my team. Let me talk for you, talk for you, talk for you. The lens,
the walk of Leon, you could dance. Bang, 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 bang.
Baby dance to give in a mugongo.
Pepe, bendo mugongo.
Baby dance to give in a mugongo. Dance kamachiba katupa magongo.
Hey,
dance kwenye beat ya kimambo.
Dance mamiyo ni kama unacheza kerosho.
Mimi niko vibaya baby, kama kali mejusha keji.
Yani narita ya didi, poko tunimushi nishazima fegi. Baby dance hallelujah. Kati kati dance kakololo. Iyo kote kama uwa. Leo wiliponzo tiso kwa natesa.
Kama tia roho chafu, yeah. Kato hapa ni kudance. Ingia kwenye sakafu. Kato wako leo ni kudance. Bende mugongo. Bende mugongo. Bende mugongo. Bende mugongo.
Pinduka leo kuna lipuka. Watu juu ya furniture. I can see you looking at me. Pia kuna sativa sura ya malaika. Won't you back it up on me? Mali safi and the chain. Anything she wants tonight, call me. Call me daddy, say my name. Now can you believe me? Tasafisha kama tsunami. Tumekuja wengi ni kasi ni army. Been a good boy kutoka zamani. So generation we run the city, yeah.
Kutia rocha.
This is DJ Fit Nick. It's time for the takeover. Kijana Legendary Hatari.
Kila mtu twende match. Achi match. Kila mtu twende match. Achi match. Acha tease alert. Alert. Acha tease alert.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mehomo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mehomo.
Kristo, Kristo, lejo Maria, shika, picho, teni Maria, assalamu alaikum ni petu waria, kwani walibora ni keno mariwe, aji kicho, micho, niko na kizia, kisho, kisho, na kujazilia, mwaga, maji, ya kunyinizia, niko shaka, bangi, ya kupaliliwa, aji, oi, yorea, oi, kani magowe, riso ni romtaka, aji romtaka, kani kadoni ni romtaka, aji romtaka, kani kaponye ni romtaka, aji romtaka, kila mtu tende match, aji match, kila mtu tende match, aji match, aji tis alat.
Fit Nick.
Fesca fe banga, 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 banga. Fesca, fesca fe banga, 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 banga. Fesca, fesca fe banga, 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 banga.
Kijana Legendary Hatari.
People like Amanda Wilson. You let please fire ban. We ma ding dong. People like Amanda Wilson. You let please fire ban. We ma MFM. Hypocrite, 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 ding ding dong.
people like a man de Wilson. You le please fire ban. Oui ma aime femme. Hypocrite, je t'es grand. Hypocrite. Fesse café banga. Tic tac. Fesse café banga. Tic tac. Café banga. Tic tac. Fesse 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 café banga. Tic tac. Bad 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 girl ka kriye youpi. Boom boom bad café bad man digging. Bad girl ka kriye youpi. Denzel Chatterman ka chak bidim. Doucement messieurs ma en pack à fond.
Pack à fond.
Fesse café boom bam blackatam.
Blackatam.
Hey voleta son a badaman. Fesse fesse. Fesse café banga, tic tac, 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 fesse café banga, tic banga, 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 tic banga, 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 tic banga, 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 tic banga,
tout dedans.
Boom boom, bad blag, buzz bad black it up, hashtag, champagne jack on les chaque table, madame a roulé son main y a quatre pattes. Objectif money mec on pack pack. Apprendre son main qu'on tic back. Pour la tactique j'ai dit tic tac. Tac tac.
Tic tac. Tic tac. Tic tac. Tic tac. Tic tac.
Tic tac. Tic tac.
Tic tac.
Tic tac. Tic tac. Tic tac. Tic tac. Tic tac. Tic tac. Tic tac.
Tic tac.
Tic tac. Tic tac.
Tic tac. Tic tac.
Tic tac. Tic tac.
Tic tac. Tic tac. Tic tac.
Tic tac. Tic tac.
Tic tac.
Tic tac.
Tic tac.
Tic tac.
Tic tac.
Tic tac.
Tic tac.
Tic tac.
Chupa ku chupa, tobi le kane mi kuba, sabato fuka yuda, chagala kunyo milwa wansi wenjuba. Lwenzi funye lwenzi yanze, tebi oku tele kambiganye, yenko ze samanyi gange, newe mumpito muyange. Andada, mena fala naka ada, bawala banje pan me bada, me cross ne bada, atenga si saga, this a new ya me go harder. Jump on my chupa, put the drink in a glass and the ice is in a forget no let her, must I send you know. We can do it, you call it, 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 chupa ku chupa, tobi le kane vinkuba, sabato fuka yuda, chagala kunyumilwa wansi wenjuba. Mwenzi funye wenzi yanzi.
For the takeover.
Revolt me body and done. Stab out me belly and come. Teach me now run. Take one.
wine, take wine.
Know you love me right, know you love the sex life.
Oh, you mean BS, but me all too tight. And you fuck it every night, let me walk and wine you, Johnny.
Need a position, ya hun. Pussy me a punch, titty nipple for me lunch.
Wine in a me, can me love it when you drunk and crash it bench, trucking on me Ferrari front.
Open a you all night long, fucking at the dark light gun.
Me no afraid, I know you see them, me band come slam dunk it like LeBron.
But from a band in a bed, met your ball, I did please let me go on.
You must see mad, make you send me, make you run out of this.
Make you send me, make you see down, I'm on.
You attack, yeah,
she love done back here. Can't tell the pressure, but the boom, boom, brave.
The man, y'all look slim, put fire up in a me whole start, please.
Boom off the body and done, boom off the body and done, but it off the sun.
Rev out me body and done, stab out me belly and come. Teacher, me down, run.
Babe, so you think I stop fucking up.
Now hear this.
This is DJ Vic Nick. It's time for the takeover.
Ngoja mungu wa chajosa
Fiti na nana Sigeuze changamoto Maneno mwachia minana Na waya moto ni moto
oh na na na.
Watu wanasema konde atapotea,
konde atapotea.
Jembe kati ya gia chombo hiyo inapepea.
Chombo inakula
kwa jasho, nipatacho naridhika. Nasubiri kesho, zamu yangu itafika. Nenda wambie, wambie, I wish to it.
Pigia hila kama benki, wanege swaga hila haiketi. Tukusi pigi veki utokuta na vafeni.
Leo we Gucci your brother.
Pengine glasses on
kata mademu kari zaidi ya donut. Anasha simba wenu manyasi menu haina ganyama. Sishobo kia tango mazikibuma. Still assess you spending mazoe ya talking chenyo na mchuna. Unali oshwane, uja uyumike nasi. Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. And it's all on me, but don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Uza self into kukacha.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe. Nilichofata ni watoto na pombe.
Legendary Hatari.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pandirimu. Aye, manzeni leo. Leo ndio leo. Manyundo leo. Watoto na video.
Mshuni kuja uyu mkenasi. Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pandirimu. Aye, manzeni leo. Leo ndio leo. Manyundo leo.
Hey,
if you know, you know,
you know.
Kingfisher pandirimu. Aye, manzeni leo. Leo ndio leo. Manyundo leo. Watoto na
video. Mshuni kuja uyu mkenasi.
Mata kinyo aje cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me,
but don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Uza self into kukachi.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe.
Pima naipanda na lima. Nankipata naipima. Pima naipanda na lima. Naikichapa chona dondoka eri. Dondoka, dondoka eri. Dondoka eri. Dondoka, dondoka eri.
Ya, na sante ya punda una mateke. Nikikuna uta umoda na stete. Wavee video zikipundi msika kakote. Wade bindo iso daba zitokote. Anatai kuna sija tebonge mato. Penata indizi na pandaka sni mato. Kestam fast names tone enda kako. Bema girls busy wana ball kuliko makro.
Nankipata naipima. Pima naipanda na lima. Nankipata naipima. Pima naipanda na lima. Naikichapa jona dondoka eri. Dondoka, dondoka eri. Dondoka eri. Dondoka, dondoka eri.
Ini last bota mark wa kalenda.
Beba, teki ndani ya bukla zita tesa. Kile kana kata, katate pangwa. Sito na kwa jiko, katate ndo bra. Kuliku jangwa, na stingo ikatubamba. Tuka patangwa, na tuanzia na tupanga. Aka tupanga, joki anapatia nanga. Ata makase, ali wapatia nanga.
Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima. Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima. Naikichapa jona dondoka, eri. Dondoka, dondoka, eri. Dondoka, eri. Dondoka, dondoka.
kakawa mivunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda gani beza Bentley na mapigi Hakuna kaptane za kula baridi Buda kila esto jiji ni na bibi yeah. Kalale
Unakulanga Ferrari
Kalale
Kusha mawe kahalwale
Kalale
Unawea mingi kahawa
Kalale Hey, yadi yadi nini kem kem Mota guane what have I missed
This is DJ Thick Nick. It's time for the takeover. Kijana Legendary Hatari.
Ini lazmo tamat kwa kalenda. Yama master maji mabazenga. Yaka fala na beef na kalenga. Na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Labda kani beza Bentley na mabigi. Hakunanga mtane za kula baridi. Buda kila esto jiji ni na bibi. Kalale.
Unakulanga Ferrari.
Kalale.
Kushamawe kahalwale.
Kalale.
Unaongea mingi kahao.
Kalale. Hey, yati yati nini kem kem. Wota guane, what have I missed? Kasi ganje, haini saidi. Wota guane, what about you? Hey, yati yati nini kem kem. Wota guane, what have I missed? Kasi ganje, haini saidi. Wota guane, what about you? Hey, yati yati nini kem kem. Wota guane, what have I missed? Kasi ganje, haini saidi. What a guane, what about it? Bro man, kona die beef, kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Yeah, yeah, yeah.
Kalale. DJ Vic.
Yo, Papa Fadela kleme baki ni kuchengia statue. Na usia chendula inje na unajua tuko faibu. Tuko up tena tike mbogi yote my crew. Masilva ndos meja kama Manchester Blue. Kem doli kuinafanya gani dos daro. Papa God, suni unyeshe ganji kama flako. Ni adisia mafiga makoma na maziro. Firi suni tabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bita. Wasoro kuwa punish kuchepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo da take your mad.
Kem kem, what a guane, what a vibe. Kasi ganje, haini saidi What a guane, what about it? Bro man, kona die beef, kalale Kalale, hey Yati yati nini kalale Kalale, hey
Katugongi pesa ni upuzi Nataka kuwa na shares kakuzi Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompe ni kompero safe Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo Sipende chali ya mewekwa, mi ufanya biz na mabazo Sipende chali ya mewekwa, mi ufanya biz na mabazo Sipende chali ya mewekwa, mi ufanya biz na mabazo Sipende chali ya mewekwa, mi ufanya biz na mabazo Sipende chali ya mewekwa, mi ufanya biz na mabazo Sipende chali ya mewekwa Sipende chali ya mewekwa Mi ufanya biz na mabazo Sipende chali ya mewekwa Mi ufanya fanya fanya
Tiko sherena itaki asira Itaki mabombo manika Inataka tuma konto meiva Bili talipa kwanza kani kuririma Efo, epo na pifo kanali Sijai kata guil, kata guil katikati Sipati na kata bali pali yaifai Kabado unabima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad manas Kama kuna giza, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Sifatani na umati na jimez kama bangi Alipono na mababi yesi guashe ni banisi Mkate na ukapi jom chai na amani Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki Atakikani na umati ya kitoka atabaki Hindyo uri kwa mzazi tusilete za uzani Nime uwa
Tuko sherena itaki asira Itaki mabombo manika Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma for apple na K for canali. Si jai kata guil kata guil kati kati. Si party na kata bali bali ai fai.
Si party na kata bali
bali ai fai. Na bima cheki venye na ifanya. Bado tuko ba esa bitch ni bad man. Asa kama kuna giz taitana. Bado tuko ba esa bitch ni bad man.
Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah.
Oni mrasta mandasta umeka kwa kicho. Oni kimasta mabasta dudwa kuficho. Unelewanga munelewa. Unelewanga munelewa. Hapa sinayo mbogi ni arasta. Kwa super marege kwa Snapchat. Mazigi jo tutinge madasha. Anakuparesha tunapulula mabianga. Na ima janis ya kericho ni agabianga. Ilianza kakikolo saini pienga. Nina seske menijazi ya weather. Barreta bakmanyu ya effort. Nina mazigi kanichi na kondikomia. Netflix maria na kwando sesmia. Makuki ndo hizi dead memshikia. Ruki lakini leo beda narukia. Backbench na misi mabusu. Tricky Friday na Gretus na Lucy. Tika highway majira na ngusu. Bigo wire kazuku. Rasta nikiwa area sizi wake. Flash flash gani jei ama mboke. Rasta tuzididao sadi shope. Hala na uwe kange chini ni okoko. Sherena itaki asira. Itaki mabombo manika. Inataka tuma kwanto meiva. Mili nitalipa kwanza kani kurizima. Efo epo na kifo kanali. Sijai kata gwil kata gwil kati kati.
Make a clean my face.
wish you.
Mbako zendo kokonya, zininamo zendo kokonya. Mbimpe kokonya, koko koko kokonya. Kokonya, zinango kokonya. Kokonya, zinango kokonya. Nasi boti, chusa boti. Tulekanga wako muweti, uwene donge ya chawa teki. Kuna muzike, kuna kutula, uwe kabia chono sifutula. Style ya kuleka wasiko na gula, ama nyoboli na kakusitula. Kati wako kaka kaka kaka, waktu waka 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 waka. Let me dance romantic like wekwe kwe. Asi ya waseka,
I like you and I kaka. So green and fresh. Oh baby, buy me water, make a green my face, yo. Me, I like you, get that water, so green and fresh, yo.
Mbako zeto kokonya, zininamu zeto kokonya. Mimpe kokonya, koko koko kokonya. Kokonya, zinango kokonya.
Kimbichwa sikingale, masiva na jitambuwa kwa ordinare. Kiumbanga makushota mamboko, nakangoko nakasesa kama koko. Niaje ni champe wa makale, suna juwa mina taka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale, chekin bena anawasha tukingale. Nadai bong e-form nisha sare.
DJ Leno.
Lani siku na nide ya kutwek. Badala tu unasema tu down. Nasifu dem wana najua kutwek. Akitwek boy shell anama. Rauka juu custom za kachan. Nikuperi baka kama gera gefao. Paukwa
eh.
Ai paukwa eh.
Bakawa.
Ai ama dem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame.
Ah we wainame.
Basi wa iname,
ah,
wa iname. Basi wa iname,
ah, wa iname.
Basi wa iname,
ah, wa iname.
This is DJ Thick Nick. It's time for the takeover.
Yeah, kondosho linarwabe mbele nyuma. Nambado inafani fikironga. Niko railways buda nimenuna. Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Matumi pia na ya kutua. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Manze form siyo poa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Usisahau ya kutoa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Together, tuma kitu.
Hey, yo, all I do is swing kama Kali dama Usman Kamaru. Headbutt but singiangi booth na manyaru. Leo ni renji staki nukisa Subaru. Miba zanga swat na pigianga luki ya gumbaru. Don't fike apa, amen ni Mungu. Ikitu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember watching to work for NTV. But pia mininge chujo kama Ken Mijungu. But mini rapa na babeleka na rienga. Kama shini miyu endesha manyien. Yes, uni baba staki mezesha jachien. Yes, bana inajuna tukiveveka na bien. Atujaanza juzi ni luge ya zamani. Jeshi yangu ya bangi huivuta hadharani. So ambie ni oji ya mifika. Na ni rumba ya kayole isi rumba ya Japani. Let's go. Kumbosho ni narwabe mbele nyuma. Nambado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna.
jaribu kusikiza madonda. Fresh keja amedata kisuma, amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona pa kutuma, niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, na tumepia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, maze form siyo kwa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Minimangana kupea ball na kutoka. Unanipatana mafake base na mogokas. Kripa pabare na tujue kumezoka. Chesa sabes place yenye nimetoka. Scary hivyo hivyo ndo woni ita nikiwa ombido. Esko kukoriko hivyo ndo takupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombido. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo ta Wakerizo. Wakerizo ta Wakerizo.
Niki kush kush Mary Jane. Benye kina bom bom dan ya brain. Siwezi waka kwanza bila gang. Na kiki waka basi kende chain. Niki kush kush Mary Jane. Benye kina bom bom dan ya brain. Niki kush kush Mary Jane. Benye kina bom 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 bom. Niki kush kush Mary Jane. Benye kina bom bom dan ya brain. Siwezi waka kwanza bila gang. Na kiki waka basi kende chain. Jicho nyanya na bado tozifunga. Si 420 na daily zimerunda. Mindo pedi na uza halirunda. Zile konki mateke ni ya punda.
Njuanga njuanga kona kona ntole. Apa chezea tona tona dole. Shika kongi ndo uchorea kothengole. Ita toto ndo akujie singi. Hana shada akujie njo kingo eh. Nimpe rungu adia chachishe nandole. Masauti zako kwa bedi kwanzo kinipepeta. Nikurugia turi vile nirugia githenga. Nikioya muna uliza
somewhere we can be, just you and me, some privacy. When you say my name, spaceship, rocket, paper plane, higher than I've ever been. Oh, Rasta never felt this way, oh no. It's true, see I'm in the villa, nani do. Kawaida mina playing it cool, kawaida mina playing it cool. But I'm so foolish when it comes to you, when it comes to you.
Legendary Hatari.
Twinkle, twinkle, my little star. I really wonder, girl, where you are. Come lighten up my life, yes. There you are, where you've been all this time. Why did you leave without saying goodbye? You almost made me cry. I wish I could give you everything, everything you're dreaming for. But I ain't got enough money to spend. Brighter days are yet to come. Stick around and you will see. You will still be the one for me.
Beautiful, you are the one I've been searching for all this time.
Downtown, come a cheese, number sister, do me gonna do. Hapo vipi, hapo sawa, hapo vipi, hapo sawa, hapo
mimi si kiongozi na piga niyo kombozi na kaba kooni zaidi ya jinamizi kwenye ntozi. Masaka haki shikilio cha samaki, machozi kwenda na madiki kipaji sio bahati. Akili yangu sio kwanja majaribio, neno langu linaongeza faraja kwenye video. Napikiri nifike, sisemi tu nisikike, jasho langu linafanya malengo nifanikishe. Niko tayari kwa heri ama kwa shari, jino kwa jino kimwaga mboga na mwaga ugali. Mesha yenye kamari hatari ndani ya safari, kichwa ni vina kama mchanga wa bahari. Huni mwimiri wangapi na wabashiri, na kuwavisha mataji kwa vina vya tafsiri. Kindagate mpaka chuo kikuu, downtown kwa my cheese na my sister do. Mikono juu, hapo vipi?
Hapo
vipi?
Hapo
vipi?
Hapo
vipi?
Hapo sawa.
Magharibi mpaka nyanda za juu, kanda ya ziwa, kaskazini mpaka east, isu, I'm coming through. Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo vipi?
Now hear this.
This is DJ Thick Nick. It's time for the takeover. Kijana legendary Hatari.
Jali ganji na ladies, new jali money so nataka meni, meni. Staga na niki medi, medi. Staga niki medi, medi. Adi staga niki medi. Jamaji ume dedi ama tu ume blacki. Na ume noki wendi ama pia na beki. Saa, moja nianze kataki. Men kaka bambe jujo hauna class. Nimko na mane ni peki. Men kaka bambe jujo hauna class. Nimko na mane ni pate kwa. Men kaka bambe jujo hauna class. Kona mane ni pate kwa pa. Cheki ni fane umevaa kama fiat. Fiatu madare badai. Now, men kaka bambe jujo hauna class. Kona mane ni pate kwa pa. Cheki ni fane umevaa kama fiat. Fiatu madare badai ni fane.
Iwiki ni nasikia kukata kakeki. Nasikia kukata bado he ni. Pime pedi round moja anise tipiri. We mrazi pigwa ting ting. Yeni divana na katika na chupi. Ringi kiroma weki chumbi. Shika mina washanga kikubi. Ringi kiroma weki chumbi.
Amapo anapena ngama deni. Kanku kata na kata ngama heni. Heni staga na staga niki medu. Medu staga na staga niki medu. Medu miujali ganje na ladies. Miujali mandi so nataka meni. Meni staga na staga niki medu. Medu staga
na staga. Zo bigi bigi control.
Pule pule.
Zo bigi bigi control.
Pule pule.
Zo bigi bigi control.
Pule pule.
Simamisha, weka kando. Hii naikula kama hongo. Haka kadogo, haka kanono. Kana kaka kamepigwa popo.
Wapi permit ya kubeba hii muziki? Hii lori haisikia gimashimo. Kifo cha mende, komba mwiko afande. Kana taka fimbo.
Roger that.
Ratatat, piga ua, hapana tambua. Kumandani kama yana sumbua. Haka soma kama mbuku na kaseti kama nduku. Tunavua luku luku tunabaki kama nuga.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya meva suti. Akele mwede niki rise na masterpiece.
So bigi bigi control. So bigi bigi control. So bigi bigi control. So bigi bigi control.
Kwa kutoka Sin City kumora. Suicide mama vina funja mabomu. Kwenye
You know what I mean. Bring that shit back.
Bazu, big man Bazu. Bazu, big man Bazu. Bazu, big man Bazu. Big bang, 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 bamboo. Bazu, big man Bazu. Bazu, big man Bazu. Bazu, big man Bazu. Big bang, 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Hey, ate. Kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Hey, ate. Kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na tea na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja booster. Kisabe gonga, gonga. Gonga tupi gonga. Nyonyi pungi, nyonyu kigonga. Gonga, subo jani piando. Mkambia fande mbele tukisonga.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Hey, ate. Kwa ndane, na baki ndane kwa ndane. Hey, ate. Kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha. Tukiwashe kikichachisha. Kuguza tuwezi ivisha. Mevisha unanimaliza. Washarungu lonchizishe. Napenda umbo nda kufurisha. Mezi tisa endopimishe. Kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani. Junataka na dhane. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Hey, ate. Kwa ndane, na baki ndane, kwa ndane, ey, ati. Kwa ndane, na baki ndane, kwa ndane.
Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Big bang, 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 bamboo. Inajitoa choche, inashuka, inajipata kunyi. Zubadu, kaukie kwa fudhi. Na chashi, mweneze kwa ngumi. Kujitepa, dia kilistumi. Inambao na mnyumba usa kumi. Kukahu, watu ban maudi. Kujitepa, dia kilistumi.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane.
This is DJ Thick Nick. It's time for the takeover.
Tuma koro na mambuzu anatuboro. Kuishika tu bakora. Mina cheki kama hora na madenge. Denge, denge. Tuko na madenge. Denge, denge. Zimeshika tu makoro na mamuzu anatuboro. Tuko na madenge. Denge, denge. Zimeshika tu makoro na mamuzu anatuboro. Kuishika tu bakora. Mina cheki kama hora na madenge. Denge, denge. Tuko na madenge. Denge. Ati tuko madenge na venye. Waroro wanazungusha vibonye. Na denge sororo inatakenda na ringe. Kunyenye senyenye bigi kaza waka vinye. Ninyonye nifinye zikipanda sana ndege. Nishike nivinye.
Tereka na mo tara tara. Ni wafanye vile nilifanya kina sara. Mamiti kijiti kiboko akikwara. Hamini kidiki kijogo akilala. Mtuna mtunaji kama wili poze. Magame ziko juza mapinki poke. Design huku tunawa
Zimeshika tu makoro na mamusu anatuboro. Kuishika tu bakora. Mina cheki kama hora na madenge. Denge, denge. Tuko na madenge. Denge, denge. Zimeshika tu makoro na mamusu anatuboro. Kuishika tu bakora. Mina cheki kama hora na madenge. Denge, denge. Tuko na madenge. Denge, denge.
Tuko mavela na vera. Telenovela novela. Kani dishi anjera. Mbogi kibera mandera. Hey, kimi hapa niko makonyo hajitu. Kiki vilengo kwa meni panda. Musota ulalala kija moja na kuku. Woko anadai kwa moja ya kuku. Baby leo tuna pekejeng, pekejeng. Hakuna kilami, bonga sheng, bonga sheng. Githa ikifika tukabeng, tukabeng. Nanguko kameiva nikapeng, nikapeng. Ah stop, cheza genge ton. Kinamba sana wapinduru weka ringi ton. Cheza genge ton. Babumbe kwa mahaga wamecheza silicone.
Madenge, denge, denge. Tukuna madenge, denge.
koro na mambusu wana tuboro kuishika tuba kora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tuma koro na mambusu wana tuboro kuishika tuba kora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge
Amira, show me your pantiri. Hey, why don't you come over tonight? Hey, yeah. Amira, show me your pantiri. Amira, show me your pantiri. Hey, yeah. Why don't you come over tonight? Watch your lale kwa maji, biki jini mekula miss your doggy. Ajwe na ichapa tonight.
This is DJ Fitney.
You know me want it, you know me love it every day and night again. Amira, eh, eh. Amira, give me something. Amira, eh, eh. Amira, give me something.
I'm jiggy, jiggy, jiggy.
One more time.
You know the final last time.
One more time.
Oh, baby, final
time. One more time.
Oh, yeah, yeah.
One more time.
I'm jiggy, jiggy, jiggy.
One more time.
Feel only final last time.
DJ Fitney.
One more time.
One more time.
Kijana Legendary Hatari.
It's a Friday night. Ita wenza kuwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchungi usije hepa na wako. Umchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Yeah, yeah. Yeah. Baada ya kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in an African shirt. Wave your hand and do the odd dance. And shake your bump like you know what you were. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Ooh, na ikibamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele. Cause leo ni kutesa. Ooh, leo ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Oh, ni kutesa.
siku to dawn. Boogie goes on, ime washa kingdom. Getting back to cook on, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia up on the dawn. Those sympathetic phone, nasikia ako salon. Chilom into the bomb, club pia mi chrome. Boogie mbaka yangong, mebambika na song. Zile si who perform, rende pia ni wrong. Eko juya nyama ya bama na kachumbari. Na juya diabetes chati weki sukari. Plan size ime tufikishe uko kari yako. Walevi washanza kuleo, mekali ya floor. Anasikia form ne kutesa. Tusimalize kanji do mtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala kuna kisha
kufikisha.
This is DJ Thick Nick. It's time for the takeover.